More music on DavePlay.com.
Love on this guy, je m'aperta que tal da que tal. Niku imbe ufurai, niku pegue ma guitar, ma guitar. Mi amor, mi amor, mi amor. Mozi chuchoma choma, sinano. Te amo, te amo, te amo. Mapenzi ni me asoma, kwenye agano. Alianza visa sio Samson, ni Delila.
Delila.
Penzi li menishika mpaka rohani na eme ya mpira. Alianza visa sio Samson, ni Delila mama.
Delila.
Penzi li menishika mpaka rohani na eme ya mpira. Oh mahaba, ya menizidi mahaba. Oh mahaba, ya menishika mahaba. Oh mahaba, ya menishika mahaba. Wayo 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 wayo
wayo wayo wayo wayo
wayo wayo wayo wayo
wayo
wayo wayo wayo
wayo wayo wayo wayo
wayo wayo wayo wayo maupole hali yangu majalala walini lokosa mkole temino bagala ofisi ya jirandole na wakalisha mafala wajinga wakuja bongo wageni wa Dar es Salaam. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu ya nani shinda, hali mbaya sina godoro. Vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya na kasoro, kama una kumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu, na mama yako nilipompola zaga. Wayo 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 wayo
wayo wayo wayo wayo
wayo wayo wayo wayo.
More music on DavePlay.com.